Garfield no Sam.
Hasta ni un segarina en el bar. Hey, no manda na chico y mani.
Hasta ni un segarina en un bar. Siwezi pata thamani yako. Tamana na jipa imani. Love, 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 make me feel good. Usijani dondosha. Usijani dondosha. Hey, usijani dondosha. Usijani dondosha.
She's beauty, girl. She got a big booty, bombastic. I got it to my stuff, she call me Mr. Fantastic. She got a brown skin, gray eye, and she speak like Arabic. Nice cheeks, night lips, kwa kumkiss. Wamemkosa wengi kwa pupa za tactics. Wakizani ni raisi kwa mzoga tamteka face. Akiniangalia kama ananeta. Kabla hajasema kitu tari ni shaitika. Love imeniteka kwenye kopa. Hata nkifeli kila kitu ila so kwako na apa. Wanikiwa kama sidawa kwa tiba unayonipa. Nipa, nipa.
Usijeni dondosha. Usijeni dondosha. Hey. Usijeni dondosha. Usijeni dondosha.
Hi. Wanna see you move a little bit longer. Cause I could tell by the look of your eyes you wanna last longer.
Hata niuze gari na nyumba siwezi pata thamani yako. Kamana na jipa imani. Love, 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 make me feel good. Usijani dondosha. Usijani dondosha, hey. Usijani dondosha, usijani dondosha.
Anya ding ding ding,
nimekolea kwa mtoto mzuri.
Staki shangingi,
akaniua kimbio kaburi.
Ra, mindo papa e mama e. Staki watu wamchukue chukue.
Nijitundike nijiue, nipe na kitanda shingoni.
Usijani dondosha. Usijani dondosha, hey. Usijani dondosha. Usijani dondosha. Usijani dondosha. Usijani dondosha, hey. Usijani dondosha. Usijani dondosha.
Baby, I know that you don't want me, but I just want you to know that I'm ready. Give me the love. Give me the love, girl. Girl, when I give you love, I'll give you love, girl, that you deserve.
Yeah.